DachimSafi.com.
Salao, na nyingi changa moto Masimango, wakati wa msoto mapito. Focus kwenye jambo lako leo paka kesho. Maneno ya fundishe ukaacha lengo lako. Njini mishamisha juwa kutogo wakupo. Just go, 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 you never know. Kesho utakuwa nani, you never know. Utaishi kama nani, you never know. Focus ya kukichwani, heshima itakuja bila upinzani, you never know. Kesho utakuwa nani, you never know. Utaishi kama nani, you never know. Focus yako kichwani, heshima itakuja bila upinzani. Bila upinzani. Bila upinzani. Sasa mchana sina cha kukila na fosi sana nashia kuzulula. Sasa mchana sina cha kukila na fosi sana nashia kuzulula. Kishonekana cheese, oh my god, nikagombana paka na wazazi, oh my god, tano wanajua makosa, oh my god, napambana kwa chondo siwezi, oh my god, just go. Go, 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 you never know. Kesho utakuwa nani, you never know. Utaishi kama nani, you never know. Focus ya kukichwani, heshima itakuja bila upinzani, you never know. Kesho utakuwa nani, you never know. Utaishi kama nani, you never know. Focus ya kukichwani, heshima itakuja bila upinzani. Kama kweli mtafutaji, nyosha mkono, nyosha mkono, nyosha mkono. Kama kweli mpambanaji, nyosha mkono, nyosha mkono, nyosha mkono. Wanangwana luka luka na blusa migu, blusa migu, blusa migu. Wanangwana luka luka na blusa migu, blusa migu, blusa migu. Aweze san
Baba Mamu
Tashi
DachimSafi.com.
Watoto chaga Lisbon, watoto pastori.
Awe kwebe wewe.
We do the talenti.
DJ Ricky.
Yeah, mi sondo.
Mavoe.
Tompo.
The music.